No min tawa to suudu indi tirande paledi 29 juin mo nyamey to fijo lumo kollol gollal juude ko rebe indi tirango sa fem mabbitano illu no gay e nay lewru novembre vitindu du ngo lumo du jamaare no ngara no ƴeewa
wallahi min gari min ƴeewi sa fam dey nattaku gandemmu la soddidi natirte amma hikka la sotta tati wi'a himbe natirta ko ƴeewa kulle gaddaade wi'a do ciede beydama e majji to min do mi wari mi ƴeewi kulle boɗɗe kay waddama neɗɗo fu no heɓan baka mum min kay mi warano mi tefa turare mi heɓi gotel gel waddi gotel gel wonmi no filo
ina nema tuman samugo damma
himɓe wadduɓe ɗi guineji no conna to lumo kollol ngol ƴoyi nder leyɗe kewɗe Mali Togo Burkina ba leydi Maroko wari to ɓe mbi hikka lumo ngon iɗum feewi himɓe hewɓe wadduɓe guineji mum ɓe min kawri e mun mbimin coggu wala yeru no Boris ƴoyɗo Togo wiri
hitaane hikka de no seedi e di rowani ngam himɓe no gara no ƴeewa dey ɓe cotta to noye min gatta fargado duwanuɓe no gattana min suulaare arɗoɗo ceede suudu nani ko yettoy to fa ujunage capanɗe jeɗɗi an kayni say
muñal
woɓɓe no mboytoro e rafi lumo woɓɓe du kaali e wiide ko sigila lumo hikka ngo wona ni ɓe domruno e mun
safam siryake mbatu kollol gol guineji defirɗi ko rewɓe fuu min gaddi ɗum min tefi min nanna e kulle amin amma ɓe jaɓay neɗɗo fuu ɗo no waawi holla kulle ɗe waddi ngam holla ko leydi mum waawi waɗugo ɓe noddimin to batu kollol gol nden le no handi ko watte fuu min gatte nder
mum
himɓe wadduɓe guineji mum en fa conna no ɗon gaɗa ko watto fuu fa keɓa connida fadde jango la sara warde hantode balɗe ko ɓe ɓeydana illujon woɓɓe keli ceede guineji mum'en ko gaddi fa conna.